Hapakuna situation, baby, you're the one to blame. Na kama namba iwezekani, basi niache na your name. Hapakuna situation, baby, you're the one to blame. Na kama namba iwezekani, basi niache na your name.
Ayani ushani drink, ile design ya lika. Na cheki una class, na katha lika. Unatuma mixi sigilala, mama sita. Na vile nimetupa luga kawa henga sita.
Slow down baby girl, pole pole na hiboy mia pana. Shabadu, shabadu, nakutaka you. Slow down baby girl, pole pole na hiboy mia pana. Shabadu, shabadu, nakuyanza you. Unana nitenda, sisi toka hapa bila kusema, eh. Unana nitenda, sisi toka hapa bila kusema, eh. Oh, can I call you, baby? Love it when you dance to reggae. Oh, can I call you, baby? Love it when you dance to reggae, eh, eh, eh. Unana nai.
Hapa kuna situation, baby, you're the one to blame. You're the one to blame. Na kama namba iweze kani, basi niache na your name.
Niache na your name.
Hapakuna situation, baby, you're the one to blame.
Lord,
na kama namba iweze kani, basi niache na your name.
Okay, 072-7272. They call me Cabo, I wanna call you baby boo. They say my bad boy, I'ma be all over you. Lakini wanna drop, but I mean him same true, baby. Napenda pose, hiyo haga bana. Una die strokes, mi upenda sana. Una die form, mi ucheza bana. Uki die left, right, mi vibrate sana. Swaga mama, umeni bamba mama. Tuliza narele, utapiga sama. Bro, kishuka unko chini, mina panda. Zunguka sasa, naona una die mate mama. Mwah, sasa zingine mini carnival. Manukato twende carnival. Yeah, leo ni nalala ndani manakavo. Mistari tuko ndani kwenye panibara.
Unana nitenda, sisi toka hapa bila kusema, eh. Unana nitenda, sisi toka hapa bila kusema, eh. Can I call you baby? Love it when you dance to reggae. Oh, can I call you baby? Love it when you dance to reggae, eh, eh, eh. Unana nai.
Hapakuna situation, baby, you're the one to blame. You're the one to blame. Na kama namba iweze kani, basi niache na your name.
Niache na your name.
Hapakuna situation, baby, you're the one to blame.
Lord,
na kama namba iweze kani, basi niache na your name.